Waafrika wote
Kitula,
Watanzania
Kitula,
Kitula,
Kitula.
Yeah, in the name of who's got bang, bang,
yeah.
Nacho kupe visaso japata kushudia.
Wake up!
Kinasa ni moja nguso na ikamia. Umwimiri ni mala wote mnalinginia. Na wanenginiza nchi nzima mnabembea. Sifungo mama sikio tanisikia. Usifumbe macho ni chanacho tashudia. Na iki kitu ambacho watu walikipania. Leo ndo na kikamua. Live bila shenga on the stage. Yeah,
hey.
Yeah,
it's alive.
Tunagonga kama hizi na hatuko si mashafyo. Tunatoa ukumbabu, tunazitisha adabu. Tunagagabu toka enzi za mababu.
Onyo kitu live kuwasia kiki sea. Na bando miti linazidi kunelewa.
Nanelewa siyo kitu live yo. Boko ziko live basi kama nanelewa nipetano.
Kitu live yo, kitu live yo, kitu live yo, kitu live yo.
Kaza buti.